Hii hapa ni sauti ya Charles Star, mtoto mzee Malima ndani ya Dar es Salaam. Nauliza swali tizedi, nani King Singeli? Nauliza swali tizedi, nani King Singeli? Nauliza swali tizedi, ei nani King Singeli? Ei nani King Singeli? Saga sumu,
awe King Singeli.
Tumchukue Sholo Mwamba,
awe King Singeli.
Tumchukue Mani Fongo,
awe King Singeli.
Tumchukue Makabila,
awe King Singeli.
Tumchukue Bala MC, tumchukue Kinata MC. Tumchukue Mzee wa Bwasi,
awe King Singeli.
Tumchukue Meja Kunta,
awe King Singeli.
Aunagwa
umo umo kama kawaida. Kuambia sukari imemwagika.
Nauliza swali tizedi, nani King Singeli? Nauliza swali tizedi, nani King Singeli? Nauliza swali tizedi, ei nani King Singeli? Saga sumu,
awe King Singeli.
Tumchukue Sholo Mwamba,
awe King Singeli.
Tumchukue Mani Fongo,
awe King Singeli.
Tumchukue Makabila,
awe King Singeli.
Tumchukue Bala MC, tumchukue Kinata MC. Tumchukue Mzee wa Bwasi,
awe King Singeli.
Tumchukue Meja Kunta,
awe King Singeli.
Aunagwa, awe King Singeli.
Chazi Star. wanangu ya Kinondoni mkwa juni, wanangu ya Temeke pile. Weka 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 baria, tumchukue Shilole, tumchukue Amisa Mobeto, tumchukue Nelly Music,
awe King Singeli,
tumchukue Du Voice,
awe King Singeli,
tumchukue Mani G,
awe King Singeli,
tumchukue Malio,
awe King Singeli,
tumchukue Mani Fongo,
awe King Singeli,
tumchukue Makabila, tumchukue Msagasumu,
awe King Singeli,
au nisimame mwenyewe. Chazi Star,
awe King
Chazi Star,
awe King
Chazi Star,
awe King
Chazi Star,
awe King Singeli.
Wapi Fanori Mjita Mixa Mzalamu, umo umo, weka weka baria. Ukisikia wali wa biliani, jua unapatikana Dar es Salaam. Wapi Chungama, waga Sinaga Uchoyo, wote twende kati sasa. Nani King Singeli, imeisha yo.